wenzanele umzalwane ebuye leso
wenzanele umzalwane ebuye leso
wenzanele umzalwane ebuye leso wenzanele
umzalwane ebuye leso
Nathi inkosi yami kubo bonke baba lengcwele
ushilo wathi embhalweni wakho konke besekuthole kamele yakho uyasenzela baba uma wena ungakithi ngibani ongamelana nathi qala kanye abizwi lakho ningamadoda asiqondiseni veleni.